mulungi kisanyusa emitima jaffe obano kwagala obale mirembe mubulamu obulijjo oyagalanga munno kyekirangiro ekyatuweebwa Yesu omwagalanga wewe yagala weka olwo Yesu alabikenga mukwe oyagalanga munno kyekirangiro ekyatuweebwa Yesu omwagalanga wewe yagala weka olwo Yesu alabikenga mukwe
Chai etimane mkwe
Ega je wabali basanyu wakati wa mwe
Okutesa nokusonyi wabibawo
Mubabu mune katonda wa mwe Oyagalanga munno chechirangiro Echatuwewa Yesu Omwagalanga wewe yagala weka Olo Yesu alabikenga mkwe
Oyagalanga munno chechirangiro Echatuwewa Yesu
Omwagalanga wewe yagala weka Olo Yesu alabikenga mkwe
Chai etimane mkwe
Ega je wabali basanyu wakati wa mwe
Okutesa nokusonyi wabibawo
Mubabu mune katonda wa mwe
Oyagalanga munno chechirangiro Echatuwewa
Yesu Omwagalanga wewe yagala weka Olo Yesu alabikenga mkwe
Oyagalanga munno chechirangiro Echatuwewa
Yesu Omwagalanga wewe yagala weka Olo Yesu alabikenga mkwe
Oyagalanga munno chechirangiro Echatuwewa
Yesu